a show season to die. Abantu laba yikho le nto abayikhuluma iashiyanu. Nuka kabi, nuka ekoteni, nuka emthwini, nuka ezandleni, nuka empahleni. Iyanuka. Ngcono yabo ma Big Beans wabona ushaya into zakhona ushakalaka. Chakalaka replace iacha. Acha iyanuka. Nuka nomugezile. Cabanga ufake iperfume edurayo lapha kuthi la bezozonuka ne-acha. Hayi, acha is nonsense. Kumnandi futhi iyababa.